Amawubo 46 verse 1. Unkulunkulu isiphephelo sethu namandla ethu ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni. Verse 2. Ngakho ke asiyukwesaba nokuba guquka umhlaba nentaba zidilikele ekujuleni kolwandle. Verse 3. Nokuba amanzi alo ehlokoma ekhephuza nezitaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela. Verse 4. Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu indle engcwele yophezu konke. Verse 5. Unkulunkulu phakathi kwawo awuyukuzanyazanyiswa. Unkulunkulu uzakusiza ngovivi lokusa. Verse 6. Izizwe ziyaxokozela imibuso yazamazama, uphumisela izwi lakhe umhlaba uncibilike. Verse 7. Jehova sebawothi unathi, uNkulunkulu kaJehova uyinqaba yethu. Sela. Verse 8. Uzani bone izenzo zikaJehova, izincithakala zenzile emhlabeni. Verse 9. Uphelise ukulwa kuze kube semkhawuleni omhlaba, uyaphula umtsalo anqume umkhonto, inqola zempa zishise ngumlilo. Verse 10. Thulani iqondo ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe, ngiphakame emhlabeni. Verse 11. Jehova sebawothi unathi, uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela.